Oya we, oya. Oya we, oya. Oya, oya, oya. Tata mani metolo kamile.
Hey, your Tron. Hey, your Tron.
Baby, kita tena baby. Wait, baby. Usinone baby. Ama nikupeleke ugale. Ama nikupeleke shopping. Ama nikupeleke mbugani ukatali mama.
Mama si
kama nikupeleke ukale. Sema nikupeleke shopping. Ama nikupeleke mbugani ukatali mama.
Mama si
kana umenuna nuna 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 unachanga.
Unachanga.
Siacha kununa nuna 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 unachanga.
Unachanga.
Fanya kama unalamba lipsi. Kwani ule mchezo ja umisi. Naomba mashavu ni kukisi. Tu wako moe wanao tulisi. Ma baby, 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 baby ule mchezo.
Tukacheze tena na leo.
Baby, 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 baby ule mchezo.
Tukacheze tena na leo.
Kanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke misambabu. Kanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke misambabu. Kanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke misambabu.
Kanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke misambabu.
Oya, oya, oya. Oya we, oya, oya, oya. Oya, oya peku, peku. Nipite, niludie tena mama. Oya peku, peku. Ni magodi, engela wama. Oya yetu, yetu. Le mchezo wa kuteza kwa kuinama. Oya kwetu, kwetu. Le mtao kwetu, wetu napenda nyama. 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 We, nyama. Nyama. Panya kama unalamba lipsi. Kwani ule mchezo ja umisi. Naomba mashavu ni kukisi. Tuwako moe wanao tulisi. Ma baby, 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 baby ule mchezo.
Tukacheze tena na leo.
Baby, 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 baby ule mchezo.
Tukacheze tena na leo.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke misambabu.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambabu.
Sare, sare, tukaluke misambabu. Twende ukanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke misambabu.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambabu. Sare, sare, tukaluke
oya, oya, oya.
Misambabu. Oya we,
oya kunde kenge.
The Mix Killer.
Oya, oya.